dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Mwaramukanye amahoro nshuti bakunzi bijwi rya Amerika cyane cyane mwe mukurikiye ikiganiro dusangira ijambo ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro cy'uyu munsi Ganiro dusangira ijambo cyanone kiribanda kuri politike muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo icyo gihugu kimaze hafi cy'umweru kirenga gifite leta nshya yashizweho na ministre w'intebe Sylvestre Ilunga Ilunkamba warumaze amezi atatu ashizwe kuri uwo mwanya rigizwe n'abaministri 66 mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri icyo gihugu twatumiye inararibonye muri politike ya Kongo zirimo Enoch Ruberangabo Sebineza wigeze kuba ministri wungirije w'itumanaho muri Kongo
murakoze kudutumira murahamwe n'abakinzi bose
turi kumwe kandi na Bwana Delphe Rukumbuzi ntanyoma ni impuguke mu bijyanye na politike ya karere akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholande Bwana ntanyoma nawe ikaza mu kiganiro dusangira ijambo
murakoze cyane
reka duhere kuri honorable Ruberangabo iyi guverinoma nshya igiyeho hashize hafi amezi agera kuri 7 mu gihugu cya Kongo habaye amatora wakwibutsa cyangwa se ukabwira bumva ijwi rya Amerika igishobora kuba cyaratumye habaho gutinda kugira ngo bumvikane kwishyirwaho rya guverinoma nshya muri icyo gihugu
icyatumye bitinda n'iz'amatora yatanze muri Kongo bikurikije itegeko nshinga rya Kongo hatorwa nyine perezida mu buryo bw'igihugu hagatorwa n'abadepite cyangwa se abashinga amateka ko byagenze perezida watsinze amatora yabonye ubwinshi bw'abadepite mu gihugu itegeko nshinga rya Kongo rero ryemeza ko ministre w'intebe ava mu bwinshi bw'abadepite bari muri Assemblée Nationale perezida watambutse afite abadepite bake cyane ubwo rero bagombaga gukora igisa n'imishyikirano n'itsinda nyine ryatinze reka mbivuge gutyo ryatinze amatora ku bwinshi aribyo ririya rya perezida wasohokaga Kabila ibyo bita Front Commun pour le Congo FCC ubwo rero iyo mishyikirano niyo yatwaye uwo mwanya kugira ngo babitange neza wenda bizatange umusaruro ukwiriye nk'uko byagenze muri iki cyumweru
Bwana ntanyoma iyi guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 66 ihuriro FCC nk'uko Bwana Ruberangabo yarabivuze rifite abantu hafi 42 muri iyo guverinoma nshya mu gihe ihuriro kashi rya perezida Tshisekedi rifite abaminisitiri 23 mu bijyanye n'imiyoborere n'imitegekere y'igihugu kuba perezida uriho afite guverinoma y'abantu benshi baturuka mu ihuriro ritari rye ni ibintu bisanzwe
reka ko ari ikibazo wenda umuntu yotekereza muri context ya Congo kubera ko wenda hari ahandi byagiye biba bimeze nk'ibyo ngibyo aho usanga guverinema igizwe n'amakoalisi avuye mu maregroupement politique menshi atandukanye ariko muri isare ya Congo yavuba uretse nyuma ya Sand City kiriya nicyo gisa cya mbere kibaye kubera ko ariya n'amatora ya gatatu ntekereza ko ari experience imwe nziza wenda muri parcours y'igihugu n'uburyo kigenda kigana muri demokarasi ku buryo abantu wenda batakekaga ko ari byo bizaba reka ko ari byo kurebwamo n'ubwitonzi bwinshi uburyo bunyine umuntu atokwemeza neza ko ari cyiza cyangwa ari kibi, ariko ndakeka ko kimeze nkaho kitoroshye cyane.
Bwana Ruberangabo, hari abashobora kubibona nkaho perezida wacyuye igihe Joseph Kabila akomeje gusa nkaho ari ubutegeka icyo gihugu, dore ko guverinoma igice kinini cyayo ari iki?
Ndiye mvuge ko ngosora abaminisitiri ari 65 ukongeramo minisitiri w'intebe rero bakabona kuba 66. Uko niko kuba Kabila abibonekamo cyane, kandi abantu bamwe bagakeka ko ngo ari we uzategeka nyine kuko kubera iyo majorite afite. Ntabwo nihenda kuko nyine konstitusiyo ya Kongo ni uko ni kumeze, ariko ndumva perezida w'igihugu afite marge nini cyane kuko guverinoma imaze kujyaho abaminisitiri. Rero ndumva n'ejo bundi bamaze kujyaho mu manama bagize mu maparti yabo, abakuru babo bagarutse kuri icyo kibazo bashishika ko bagomba kubahiriza itegeko ry'igihugu perezida rimwe gusa. Parti politike bakomokamo ntabwo zizivanga mu gutunga iki gihugu. Yego, ni uko niko biboneka, ari nk'uko Delfa bivuze, ni inshuri yanjye muri Kongo amaze ndagira nk'uko yabivuze kuva Sun City hakomeje kuba za experience nshya muri Kongo wenda no muri Afurika ndetse no ku isi, zimwe wenda nziza n'izindi zigoye nyine ziteye impungenge. Ariko nyine nk'uko byibuka aya matora yabaye abantu bafite ubwoba bwinshi cyane, ariko icyavuyemo havamo amahoro. Niburaye amahoro abanyekongo barayabonye. Ibi bikomeza rero nubwo byatinze ariko bikaba mu mahoro. Reka nkwibutse ko Belgique kubera ko ari nawe icyo gihugu cyadukoronije ubanza nibyo tubamo byinshi aribo tubikuramo, bigeze kumara iminsi 500 donc umwaka urenga nta guverinoma bafite. Rero bo baba bafite n'administration kuturusha, ariko na experience ya Kongo ndumva hari icyo n'abandi n'ibindi bihugu wenda bizazana mu isomo rya Kongo. Ikigihe nyine cya Sun City habaye abavise perezida bane birakora nyine bihuza igihugu cyose. N'ibindi bitwizeye ko Kabila bifitemo ubuzobere bwo kubana n'abo bakorana, kuko n'icyo gihe abantu nta tabamuhaga amahirwe ko bizakora nyuma ya Sun City. Nyine rero twamuhaye amahirwe ko atazakomeza kwivanga ngo ananize uwabo, n'uwabo nawe hazaba umugabo nyine afata itegeko nk'umukuru w'igihugu ategesha igihugu.
Delphe, muri iyi guverinoma nshya ikigaragara ni uko hafi ibice birenga 70% ni amasura mashya, ni abantu batari bamenyerewe cyane muri politike. Ibyo byo bivuze iki kuri politike ya Kongo?
Buriya politike ya Kongo ni ikintu kiri complexe, sinzi neza uko umuntu yamenya kubivuga. Amasura mashya ni ikintu abantu baba barebye ishusho y'umuntu kubera ko ariwe bahaye babona, ariko abazi hari abashobora kuba ubu bahaye banabibona mu buryo butandukanye. N'ubwo ngubwo ko ibyo byitwa amasura mashya ashobora kuba ari n'amasura imbere arimwo ba bantu bari basanzwe bazabakora. Niyo ni debate nayo nshya wenda tutashobora kujyamo ubu nyine. Ariko kugira ngo wenda umuntu abe yogerageza gusubiza icyo kibazo warumbajije, ndakeka ko yanjye uko njyewe mbisoma ubu nyine ni uko ndeba hari ikibazo gikomeye cya koalisiyo itegetse. Bitavuze ku bwinshi bw'abantu baje ari bashya bo bari basanzwe baza bakora ko ari icyo kibazo kinini, ahubwo ikibazo kinini kigiye kugaruka kuri icyo Honorable Enoch yavugaga. Iyi ni koalisiyo igizwe n'ibice nka bitatu binini, kandi byose ubona biticaye bifite ikintu bihayire bireba imbere iriya no kuvuga ngo si ubuzima bw'uyu munsi gusa bose bafite ikintu bagamije kureba imbere iriya bahaye batagisinga mu buryo bumwe nicyo gituma nkeka ko urebye FCC ukareba kashigizwe na IDPS na INC umuntu niyo kwizera ko kuba haje abantu bashya ari igisubizo cy'igitangaza ku bibazo abakongomani dufite kubera ko bano bantu bose bashobora kuzogenda bananizanya bashaka kugira ngo babone inzira izotuma bagaruka muri 2023 uriya tusoba duhaye dutegura andi matora icyo niyo equation nini mbona ikomeye kurusha kubona ko hari umuntu musha waje ariko nacyo ni ikintu cyiza ku bantu bari bategereje impinduka bashobora kubeshwa nyine nuko haje isura ikiri nkansha batari bamenyereye ariko n'ubundi biza binanirana hariya sinkeka ko biza biterwa n'ibibazo by'abantu ahubwo byubatse mu buryo systeme ikonsantra ubushobozi bwinshi n'ubutegetsi bwinshi mu maboko y'abantu bari Kinshasa nicyo kibazo kinini mbona mu gihe ibyo byose bitari byarahinduka n'ubundi kuri nzewe nkeka ko umuntu yavuga ko bidatanga icyizere bitangaje.
Honorable Ruberangabo kurayo makenga ya Delphe avuga ngo abantu ni nkaho bazabakora bategura inzira y'amatora ataha aho kugira ngo bafatanye bashyira imbere igihugu n'imibereho myiza y'abaturage ariko ugasanga ahubwo barimo barategura inzira y'amatora ataha ibyo wowe urabibona ute?
Ibyo birashoboka birashoboka nk'uko Delfa abivuze ariko ibintu bya Kongo rero nk'uko twabivuze mu kanya Kongo igihugu cya siripurize gitungurana cyane mu mateka yacyo sivure hari byatunguranye bimwe bitari byiza ariko hakaba n'ibindi biza mutatekerezaga amashura macya niko bahise ariko ingani ngake tubazi hano abenshi n'abantu bari muri administration hano wenda iriya kashe niyo yazanye abantu bashe bamwe bari hanze baza gutangira kandi iyo nyine nk'uko dorishabivuze siyo garanti yo gukora neza gusa muri politike ndetse no mu zindi domene nk'ubukungu ikintu bita kapitali konfiyanse sindi kumva ibintu yabisobanura mu mvugo tuvuga ni ikintu gikomeye cyane muri politiki gusa iyo kapitali konfiyanse igira umwanya muto cyane ubu rero nibatangira gukora bagatangiza mu makosa iyo konfiyanse izaho vuba cyane
icyizere cyarwo
kuri iyo konfiyanse yari kuba imbaraga inama idufashije reka tuvuge gutyo abanyafurika bakunda kuvuga inama n'ibyo inama n'iyafasha bagatangira neza iyo konfiyanse yabaha imbaraga zo gukomeza guhinduka ariko cyane nk'uko abafaransa babivuga ni mutwe uyu mugabo utegeka igihugu naba umugabo ukomeye agakomeza amategeko agakomeza guhana muri iki gihugu habaye kudahana cyane kudahana ijeni mico wabayeho muri Kongo nicyo cyishe Kongo ariko nakomeza umuco wo guhana ndibuka FDR zihije kubera gutinya iyo yarizamo imbaraga za gisirikare ibintu nk'ibyo hari ibintu byahise bihinduka ndetse bikomezaho n'ubu abantu baracyabivuga nk'urugero ni rwiza none uyu mugabo yihanukiriye agahana yizera ko kuko muri uko guhana yanahana n'abaminisitiri Kabila muzehe nawe apfuye yigeze kuzafata abaminisitiri muri biro akamufata muri biro wenyine akamujyana ahantu hitwa makarani ikomeye hano ibyo abihagazemo rero nyine niyo kapitali hariya konfiyanse ko hari zahindutse ko hari abantu bashya yego hari abantu bamaze iminsi muri politike bagira isura niyo y'ibibazo bya Congo ku gihugu cya Congo nk'iyo iyo agaruka akajya mu butegetsi n'abaturage bumva batamwizamo ngo babe bamushyigikira ibikorwa kuko n'ibikorwa bya politiki iyo bidashyigikiwe n'abaturage nyine birapfa.
Bwana Ntanyoma, ukurikije uko wabonye iyo guverinoma nshya, igihugu cya Congo ni igihugu kinini cyane, ni igihugu gifite hafi y'amoko agera kuri 400, gifite intara nyinshi cyane. Ese igihugu cyose cyaba kibona muri guverinoma mu bijyanye no gusangira no gusaranganya ubutegetsi?
Urakoze cyane. Iyo uza kuba wenda wari wakibarije honorable Onoke
nawe araza kugira icyo akivugaho.
Biragoye kwemeza ko twobona abantu 65 mu gihugu ushyizeho na premier ministre, noneho ngo nibamara bahagararira amoko arenga 450. Bavuga bunyine ko iriya guverinoma igizwe na abantu bageze nko kuri 20% zigeze kuri 25 z'abantu bakomoka mu cyahoze ari Kasai, 22% z'abantu bahoze ari muri Kivu nini, Bandundu cyahoze ari Bandundu, ubu nayo n'amaprovensi ageze nko kuri 3%, Equateur ni 9%, itaho Congo Central 9%, itaho zari Kisanga ni aho Zaire ni 6%. Bon, urebye bifite nka image nziza, ni ukuvuga byibuze umuntu yobona ko icyo nacyo cyarebwemwo ko barebye ama province. Ariko iyo usubiye ukinjira mu ma province imbere, buriya haba harimo izindi diversite nyinshi, gutandukana kwinshi, ku buryo bamwe bataba bemera ko barunaka babaye ba ministre, ariko ubundi nzewe mpaye nanibaza ngo ese ubu ntazajya kuba ministre kugira ngo ahagararire province? Si byari bikwiye kuba ari uko bimeze, ariko nyine nuko ariko Congo yubatse. Ikigaragara nuko ibice binini bigize kiriya gihugu kanari nibagiwe na katanga ifitemo 15%, nacyo nigisha kubera ko bari basanzwe baza bagaragara nk'aho aribo benshi bari imbere. Ariko ibigaragara ni uko ibice binini bigize kiriya gihugu bisa n'ibyibona muri iyo guverinoma ya Ilunga, ariko sicyo abanyagihugu bategereje. Abanyagihugu ntibategereje ko hari umuntu runaka ukomoka muri Lomami ugiye kwicara muri foteye nziza Kinshasa ngo bibe bibahesheje amahoro. Keka ko abanyagihugu bategereje ko habe n'ubwo abantu 65 boba bakomoka bose muri Congo Central, bakamenya gukorera neza igihugu cyose nka Congo, tekereza ko icyo ari cy'abanyagihugu bokwifuza kurusha kuba babonye abaministre 450 ku buryo buri bwoko buba representatwa.
Honorable Ruberangabo, tukivuga kuri icyo kibazo cy'uko abaturage bose bashobora kuba bibona muri iriya guverinoma, intara ya Kivu y'Epfo, namwe mukomokamo iri mu ntara zabonye abaministri benshi, ndibaza ko havuyeyo abaministri hafi 5, kuba uburasirazuba bwa Congo bwarakoranye cyane na perezida wa cyo igihe Joseph Kabila, byaba ari iyo ntandaro yatumye iyo ntara igaragara cyane muri iyi guverinoma?
Sindi izi niba iyo ntara yose ndakeka ko atari byo, kuko ugusaranganya ukwabaye konkeka kwabaye mu buryo butatu. Hari urwego rwa za pariti politiki, akongera akaba urwego rwa za provensi. Nk'uko Derecho yabivuze, mu maprovensi hakabamo urwego rw'amoko manerizema. Abanyafurika ibintu by'amoko rero ni byomi bisaba abantu batekuyagirwa cyane cyane nyine muri Congo. Ariko nk'uko Derecho yabivuze, ntibishoboka rero ukomoko 450 ko abaminisitiri 60 na bamwe bava muri buri bwoko, ntibishoboka. Uwo mubare nduko ntibishoboka. Ariko ndakomeza n'ingambi Derecho kuko byose yanabivuze. Urugero dukunda gutanga ni urugero rw'abakinnyi ba Congo, ekipe nasiyonali yitwa Leopards. Ekipe ya Congo ihoramo abantu cyane ba wese n'uburengera bw'agakongo na katanga ni yabagamo leopari kuva muri za 1975 ariko icyo gihe twabonaga abo bantu b'abakinnyi twamenyaga n'iyo bava kubera ko bakiniraga kongo neza twese twahitaga turiyumvamo wenda kugeza n'ubu turibaza ngo noneho muri kibungu nta mukinnyi dufite jenseba muri ekwateri nta mukinnyi dufite uko niko byakagombye kuba nkibaza ko iby'amoko byari biza iyo n'inyakarengane kagaragaye ibintu by'intambara zaje n'amacakubiri nyine ashingiye kuri politiki y'abanyapolitiki bamwe bazanye y'amoko ubwoko answa si ikibazo ariko iyo ubukoresheje mu ntambara za politiki ni ikibazo mu Rwanda zaje zahuzanye na jenoside ubwo rero natwe niko bimeze abahagiye ntibakora neza kongo yose izabiyumvamo ariko nk'iwacu tuvuge nk'ibigira imyembe niba ziriya ntambara zikomeje twebwe dufite minsi niba na ziriya ntambara zikomeje iyo guverinoma ntituzana yiyumvamo ntibishoboka ko tuzayiyumvamo nubwo turi represente ikindi wenda ndambizaho niko nyine bitashoboka ngo abantu bose bakwirwe ko muri cibitibu ubungubu abantu bari muri guverinoma ku moko cumi n'abiri hari amoko abiri gusa abashi nibo bafite abaminisitiri batatu natwe abanyamurenge tukagira uwundi umwe urumva ayandi moko cumi ntafite n'umuntu muri guverinoma santarali izo zikabaye ikibazo ariko ba kubera ko bidashoboka dufate ko abo baminisitiri bari muri guverinoma abashi batatu hariya hari undi depera watowe hari ubwabo wa gatanu nibakora neza n'ayandi moko azabiyumvamo niko 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 dushobora kubivuga byose bizavamo ukuntu iyi guverinoma izakora abaturage bazayumvamo cyangwa batayumvamo n'imirimo yabo.
Ugize uti iyo guverinoma nikora neza abaturage bazayiyumvamo, nikora nabi ntago bazayibonamo. Delphe, hanyuma ukurikije ibyo umaze kumva cyangwa se kubona muri iki cyumweru kirangiye iyo guverinoma nshya igiyeho, amahirwe yuko izakora ibyo Honorable Ruberangabo yifuza ubona anganate?
Urakoze cyane Edi, ndasubira kuri cya kintu nari maze kuvuga mu kanya. Ndabona atari menshi cyane buriya muri manda y'imyaka itanu umwaka umwe ni nk'aho ugiye gushira, igihe iyo guverinoma izatangira kwicara hamwe ngo ikorere ibintu hamwe igashobora bitwara andi mezi atari munsi y'atatu, twari turengeze kuri arindwi. Umwaka umwe ni ukuharura ko umeze nk'aho nyine wagiye muri izo negosiyasiyo, hazaba hasigaye imyaka ine. Turabadaha tugenda tugana kuri 2023 niba ntibeshe andi matora hayazamo. Bariya abantu bose bareba bakeneye guhagarara neza. Ikintu ntekereza ki ntaye mbona ariko sinagisha ubu nyine maze iminsi nkireba muri iyi koalisiyo, ndanibaza impresiyo yanjye uko mbona ibintu ni nk'aho nzambona ko iyi rejime ivuyeho imeze nk'aho itakoze ibintu byari bikwiye n'ibyo abantu bari bayitegerejeho. Noneho ubu ndi mu kwibaza ngo ese igiye guherekeza abandi bantu ngo bagende bo baje gukora ibintu byiza bizatungane n'ibimara bigaruke bije ku mutwe waba bategetse ubu nyine. Ni ikibazo ntekereza ko umuntu atokwama yizera ko ari uko kizogenda, ariko si nicyo cyonyine nari maze no gusobanura mu kanya ko no muri kashi ubwayo iriya koalisiyo ya UDPS na INC iyo bakurikiranye ubona hari amajwi agenda azamuka, ndetse no muri ya koro zabo za Nairobi zavugaga ko bamwe bazatwara imyaka itanu abandi bagatwara imyaka itanu, ariko ni muri politiki ntibizoguma kumera nk'uko nguko. Mfite ubwoba ko ino guverinoma ishobora kutazokora neza ibyo tuyitegerejeho gukora bitewe na cyakinyine navuze mbere cy'uko afite ubundi ntibyagombye gukorwa n'abaminisitiri, byagombye kuba ari ibintu bikorwa n'amantite yegereye abanyagihugu hariya hasi ariko siko siko constitution ya Kongo imeze cyo ni kibazo kimwe cyo kiri mu mategeko ya Kongo icyakabiri harazamwe ubwo buryo bwo kurwana rwana wenda bamwe bimira abandi ngo bizogaragare nabo ko bananiwe kugira ngo babone espace nziza muri 2023 yo gusubira gushaka amajwi ku banyagihugu ariko harazamo n'icyo ngicyo cyuko ashobora no kutumvikana konda kekako gishoboka bashobora no kutumvikana iyi guverinoma ntizamare n'igihe kirekire.
Urakoze cyane bwana Ntanyuma Honorable Ruberangabo. Mu gusoza kugira ngo iyi guverinoma itagwa mu makosa nk'ayo Delphe Ntanyuma amaze kugaragaza ko bishoboka, niki ikwiye gukora kugira ngo icyo kizere wigeze gukomozaho abaturage bakwiye kuyigirira ikigire?
Ndabona n'ikintu cyangwa binini ibyo gukora neza kurazwi no gukora nabi birazwi. Nuko perezida w'igihugu na premier minisitiri w'iwe hano muri Kongo icyanyoshe Kongo ni ikintu cyo kudahana abagize amakosa. Muri ayo makosa hakabamo kudakurikirana imigambi ya leta ngo bayishyire mu bikorwa, harimo kwiba igihugu. Ibyo ni ibintu zanyonze Kongo kuva yabaho kugeza none. Numva indi kibazo cyane mfite nk'uko babivuga mu Gifaransa kudahana, icyo cyonyine ni ikibazo cyakemura ibintu byinshi. Ibintu byinshi bishingiye kuri cyo kuko twabona bije ikwiye muri Kongo bikurikiye umutungo kamere wa Kongo n'ibindi bikorwa bigakurikira inzego zose zikajya ku murongo bafite icyo barimo basiga. Icyo twatekereza ni icyo ngicyo bagomba gushyiraho umukazo cyane kigakorwa impinite kudahanwa ku kamo.
Enoke Ruberangabo Sebineza wigeze kuba minisitiri wungirije w'itumanaho muri Kongo, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire muri iki kiganiro dusangire ijambo. Wakoze cyane. Delphe Rukumbuzi Ntanyuma impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere ukaburimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mu kiganiro dusangire ijambo.
Murakoze cyane.
Nshuti bakunzi mwari mudukurikiye, aha niho dusoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone. Mbashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, kandi ndangize mbifuriza amahoro n'amahirwe. Mugire umunsi mwiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye cyacu mugukera igihugu cy'Uburundi. yabaye usubizo cyane.